Alpha Entertainment's music.
Pilato.
Omochisi wa misisi mayo Uko mkabantu shame nena na show Mga shame na paka nwa watila myevu Mga shame na peli nsoni nkopyo Mga shame na kumakasabu pipifye Mga shame na palya pambini nsele Neshi no kulumbula teti Bati shonse nishi mishi shifie pase mubote Ekwa wafie Embe ebezi Embe alipia Embe alivola Tawe ni mango Yonze ni mango Kwa wana bigi Kwa wana simo Na vantu chimochine mayo Omochinsi ukonka positioni Nangu twinga wabantu wa mwene bunze Bambi panoni wa malonda Bambi na woni wa kateka Bambi na woni wa kampenga Bambi na woni wa shikofu Wanumango Wanumango Ekwa wafie Embe ebezi Embe alipia Embe alivola Tawe ni mango Yonze ni mango Kwa wana bigi Kwa wana simo Nangu vya mashina ya mishishi ya fule Shonze fema yo mishishi fe Nangu veshi mishishi na mishi Umuinenga alefwa ya kubea Wanu mango, wanu mango Wanu mango, wanu mango Umuchishi wa mishishi ukonga fene posha menena
Miedono chita
Ekwa wafie Embe ebezi Embe alipia Embe alivola Tawe ni mango Yonze ni mango Kwa wana bigi Kwa wana simo Embe ebezi Embe alipia Embe alivola Tawe ni mango Yonze ni mango Kwa wana bigi Kwa wana simo
Peace,
peace, I
Big up, boss!
Alpha Entertainment's music.
Dejecta, go down, boy.